ngiyabathutha manje ngiyabahlula ngoba phela isbansam ngiyabathutha umntwana nomshini mathanda ngasenze uzuma buka ngiyabazuma 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 buka ngiyabazuma ngiyabazuma ngithi buka ngiyabazuma ngiyabazuma buka ngiyabazuma ngiyabazuma buka ngiyabazuma ibaba yangijuta manje ngiyabahlula ngoba phela isbansam ngiyabathutha umntwana nomshini mathanda ngasenze uzuma buka ngiyabazuma 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 buka ngiyabazuma ngiyabazuma ngithi buka ngiyabazuma ngiyabazuma buka ngiyabazuma ngiyabazuma buka ngiyabazuma bebapha yakuthi tsapumuka sesibila angigosti zoboka mangifika nakujakalathi phela sefikele nkinga chief chief tuzo shuba masifika bebapha yakuthi tsapumuka sesibila angigosti zoboka mangifika nakujakalathi phela sefikele nkinga chief chief tuzo shuba masifika angigosti zoboka mangifika angigosti zoboka mangifika angigosti zoboka mangifika
Jerusalem, and then I ask the Casas along with Marie, Samarie, Olungile, Olungile.